yeah, I'm coming. Nje mlango wako ni grout au mazafanta master. Moda ndio now now jia. Watoto wanafagiria. Mathematical hesabu zipo kwenye njia. Wananita noma, jini kwenye boma. Wasiokuwa na macho leo ndio wanaona. Nishashika hela, nyingi zaidi fela. Mimi ndio posaga, Ruge yupo jela. Hakuna gasta, wala somali. Nipo kwenye backlane, nipo na sipia. R.I.P. complex, yupo na vivi. R.I.P. got knock, asema jadia. R.I.P. ever, ala pingwe. Kichwa kina way, kama shallow millionaire. Na matusi, na imekaza wote mleo. Ukiona chaka, jiwa nimekwajo. Rhyme down the back, double loads, it's all a soul. Hela don't me bata, ila mmeuza low. Cry out, gay, give a hell of a salam. Shamba sio mimi, mshamba ni salam. Ha, 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 ha.